Hello, it's me again. Mr. Burudani, take away the pen.
I had to do this for the fan's sake. I'm getting all this love on the fan page.
WD wanna do it.
Double the pleasure, double the trouble.
Because you are huge, I yawn.
What's my motherfucking name?
DJ Joe.
Mini Jizzy in jail, my dad.
So dangerous, we so dangerous.
Joan for me, DJ Joan for me. Double the pleasure, double the trouble.
Me and more. Yeah, ooh, baby. Mon amour. Hakuna mwingine kumsikia. Kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona. Kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Ani, nishushe mabani. Nigege, nigege, mikwako tabani. Hey, mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo, mon amor. Hey, mi amor, nikuite jina gani mahabuba, azizi, mon amor.
It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com.
Kimamba on the beats.
Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Yeah, yeah. My Univonica, never seen before. Unavenipa, never seen before. Wengine wandini. Oh la la la, la la la. Never seen before. To walk tempa kaki for. Madunga embe mandini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge. Umwavuli.
Ni pepe, ni pepe. Ani, nishushe mabali. Nigege, nigege, mikwako tabani.
Mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo, mon amor. Mi amor, nikuite jina gani mahabuba, lazi.
Kuna kipindi chakula nisi
with your mama face, yeah, pretty, pretty. On a lock of shelter, biggie, biggie. Cookie and Sakesha, go jiggy, jiggy. Baba kiki, goose, ah, eh. Oh, you pump your Niger Tessa, diggy, diggy. Come on, what I voice, side, diggy, diggy. Busy now, I'm guessing, is it, is it? Since you leave your boo, nah, eh. Tell me why.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sijelewi, oh my God. Shida ni nimekulia busy ni. Shida ni baby uko moyoni. Wewe
nakupenda we, nakutaka we, kwako siwezi. Oh my love, mpenzi we, roho yangu we, kwako siwezi. Oh my love.
Hey baby, I'll turn this. This is for me and you. You know I love you, right? So you have to focus on your vision. Please, don't listen to them.
Oh baby, ukinigusa nyanganyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako, na isia kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani, kwichi kwichi chumbani, aziishi kichwani, hasa pale ukiwa mbali nami. Tetea kuni kwa kishindo, jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi, kangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shikilia usiniache mimi, chunga siniteke. Tafune unavyo utaka, kiuno sini machakacha. Serebuka unavyo utaka. Hey,
please show me. Oh girl, when you're lonely.
Tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Ulienipa maumivu kama nyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, darau kaniti ya uvivu stress niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndio maana unawafata miluko. Oh baba, leo sina thamani, ndio maana unawafata miluko. Oh baba, weniache
kuna mdogo Nimefika, ya nchaka chaka tika tika, hai, na mimoshi kwika kwika, ujanita naitika, napenda unavyo katika, ukishika, na mwagika,
mboka,
kwenye sita kwa sita, speaker navyo kita, naridhika,
mboka,
baby mwenzako moyongu wakike napenda na mawania, yani mwenzako I like the way, unavyo nipatia, napenda navyo katika, ukishika, na mwagika
Mboka,
kwenye sita kwa sita, speaker navyo kita, naridhika
Mboka,
Nasikia unataka mpino wa mtoto wa mtani Zidisha kidogo ni kweke ndani Unanipa sita nyuma kusukani Napigilia nyavne kaba mpani Wambe haramu haizali kwenye kitanda Sindio Una msambwanda ila unachanda Sindio Minabo pigia dekivo unailamba Sindio Sasa nionesho yuzu wako kiucheza mnanda Yeah Jifanye mtoto mjina kone toys Atufoso nzako nataka kuchill na big boys Fitu moto moto kwenye foil Jua lotosi bila maelekezo bebe hawa boy To mana siji tusu kukupost Kwa mana najiwa ukishenda mjini itani cost Kuna wanangu mafisi afu na wanangu maboss Wanangu wakuslido napenda andaliwa msosi Napenda unavyo katika Ukishika na magika
Omoka
Kwenye sita kwa sita Sika navyo kita
Now I'm gonna natural, much love.
Much love.
On me more. Yeah, like you, yeah, like you. Always the part of dunia ni arai jua upendo.
Badona kinyongo
DJ Joe
Moyo wako nisha zira Badona ninunia Hivi badona usongo Kusema bora tuachane Ndo kauli ndo ni umakila nyeke kumbuku sitafutane Sikujua narusha jiwe ndege waka peperuka Tusijuane nisema kwa sira Nono na juu tusini tukane Namba yangu nyingine usijefu Sipendi tuchukiane Na ugua kila nikikumbuka zamani Sisemi turudiane Najua kuko ningu mwaiwezekani Ila wanchu tuno
I miss you
I miss you
I miss
kunishangalia sana na kujikatia ndoa. Oh la la le, oh unavyompatia mama najifia ama umepania. Oh la la le, oh, baby you my angel, mwenye raha za mwanzio. Oh my God, let me sing for you, let me sing for you.
Sexy, I'm gonna die. Uzuri kakupo mama, ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar, marashi ya Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Tuaendana kutengana pange wenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Tuaendana kutengana pange wenyezi.
Bebe, nikupe bebe, domo zake wakatengebe. Unauteke, kiunoleke, utatopo wa shati na chuchude.
Hani na kupenda, I love you, te amo, te amo. Hani na kupenda,
to www.djjoemfalme.com.
Nataki mpaka nkukose ndo nijutie. Ama uondoke ndo tena nilie. Eti mpaka unitoke ndo niseme nataka nikuambie. Kwamba nakupenda kila nikiamka.
na usipotoka machoni mwangu sitamani atakula na isira otamo unaikosha nafsi yangu umejifungia moyoni mwangu yani nafura na unara otamo unaikosha nafsi yangu hivyo likuwa gawa pikibindi na umiswa baby, sasa ni bebe, ni kubebe Domo zege wakatengebe, uwa utege, kiunole Utatabo wa shati na chuchude Hani na kupendaga I love you, oh Demo, demo Hani na kupendaga I love you
Salamu Zamani kakumbukia Ameumizi utamu Kaacha kopo karamba garasa Kaishi wa masikini Peni tarifu za beti mkwasa Misi mkumbu kizini Mwambieni mwambieni
Mali yake shaliwa
Aha apunguze kampeni
Imolisha chukuliwa
Mwambieni mwambieni
Mali yake Shaliwa
Aha, apumuze kampeni
Imoli shaliwa
Kabaki mbe
Mbe farijojo mbe
Hari hari
Mbe farijojo
Kamboli ya patuku
Mbe farijojo mbe
Yego shali shali
Chill party. I know you'll dig this spot.
Baba! Kwetu si tunashe Mapenzi Sio makasiriko Kwetu ni furaha tele Mana mapenzi Sio makasiriko Hata kama tukishindia tembele Oh my love Baba mwenye nyumba kodi apige kelele Oh my love Hata kama tunapanda daladala Mimi na wewe my love Eti chetu chumba kina mavyo motele Inahusu Oh wala sidhani kama Unipendi Ila na wazo sipo kwepo ndeshije Mweza kona jua kama Unapenda meneka moyoni Ila na wazo spo kwe pute shige Dono gopa No gopa No gopa No gopa No gopa
Hello
Bado inakosa nuru Eni najona sipo huru Napagawa Siku zinavyo zidi kwenda Najona kabisa takufuru Mana naishi kakunguru Kutwa kuzificha mbawa Riziki yangu epapatu kapatu Mala nilipe vikoba upatu Bibi ukija kutamani vya watu Mimi si utaniacha Ukiachilia mbali mashindano Wana unizidi pesa monikano Silazima nikutajie mifano
Nehini kama utaweza mapambano
Kichondo kina nipa mawazo Nikikuposti biashara matangazo
Nitaweza
kukuchunga Beleza wenye mipunga Baby
What can I do?
What can I do?
kutana da sweet kona. Nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wauwa manzese. Wau kijiweni wala ndete. Chochoro na kona kama zote. Kama kweli nampenda basi twende. Na kuita jiwe, tuishi sote siku nina wewe. Mayu kazaliwa, Mungu kanijalia, Kinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, Kinzo kantunukia, zawadi kaniletea. No, nobody no like it, she don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See, anybody knows, never knows, Kenzo never. Know how far we came hard, but together. Sometimes we get lit and play hide and seek. Mtumboni ninja, like it under a hana joto.
Woman, woman.
Tumshukuru mola, oh hi familia na ndoto.
I look as I live, can you tell me? Jinzo kanto nukia, zawadi kani letea.
Kone boy, kone number one. Baresa ayuli, angela.
Jinzo kanto nukia, zawadi kani letea.
Naikito kea umemona, mbute chino wambie. Weza kemisi jiwe. Tendo kunifanya nikapona, wana wa mwenzi. Ya maradhi mapenzi. Anaposhika tipa atasipa oni. Sometimes I feel kani kope boni. Akitepa ngoni ule miziki oni. She turn me on. Yalla yalla yo, baby mina benda wa. Uyu mtoto mashallah. Mashallah.
Na kukwacha sisani, siwezi jaribu.
na pensi kwa mzani. Umenizidi mahtifu, shika vima usukani. Tuende taratibu, bada ya tuta baby koleza kia. Eni tam tam kama pink, na kuita sweetie. Arote rote, fundi kwenye kwichi kwichi. Shepo vipi, kama lote. Chini shagiliti, sitaki chiti. Watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo derama, so kukwacho. Masaje, masaje, masaje. Mwiza kuhuru, kukwacha siwezi. Masaje, masaje,
nchama.
Oi, bongo,
konde boy,
su, chuku chuku ni soso mole, mina ninginia, komara tini popole.
On the beat,
kiru chuu, nipete na baba niwe, mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe wewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishiki magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimu zako imesha nkolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongongea. Oh, mimu zako imesha nkolea my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Acheli zambe
bebi unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we
achati wali zambe.
Manara haya kuingiza ujue inapotoke.
Acheli zambe
unapenda vya giza giza. Kama ujanizo we
achati wali zambe.
Mama unafanya tembo kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba pike kono ulini kumbata.
Piki piki upande uba
popote lipo kanifuata.
Bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea baby. Oh oh ah,
ukitaka tena tutaendelea.
Oh 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 oh, shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby. Oh oh ah,
ukitaka tena tutaendelea.
Acheli
zambe bebi unapenda vya giza giza. Kama ujanizowe
acheli zambe.
Manara haya kuingiza ujue inapotoke.
Acheli zambe.
Kamumba hana mfano we, mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo we. Mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaja tajina ila naficha naficha. Naifanya siri yangu kina fulani. Wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha. Akaturuka negi wangu. Simrefu simufupi, simweupe simweusi. Rangi yake ni ya katikati. Kasema kwangu wa burukuti. Kwengine anaogopa nuksi. Mini wake milele anyaki. No mana nampenda mpenda. Kijana moja amenifika kwa ro makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda kijana moja ila kumtaja o na ukopa ukopa. Kwa jina na muifa sije kuninya kulia. Kipenzi changu jamani.
Desh, 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 desh.
without taking off your shoes.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Anaitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maji anapambana. Kana inama, kana inama. Kana voyokota kama uwa sama. Kwa
mbiri kwiri, siko pesh. Na mpa mbiri mbiri, sina break. Na kandundisha mwiri, kitenes.
Kameni kiri kiri, imara kesu. Asa nioneshe yaricho kupa mama.
Sugua. Sugu, sugu,
mama we
sugu. Sugu,
sugu,
sugu, sugu.
Ta, ta, penga, pini, pini, ama kitata. Kupa kwa chini, chini, ama kwa mboko. Golisa, bini, bini, ama kimako. Chenga melini, lini, yoni, boko. Udi, 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 udi. Kata toka, udi, udi, udi. Udi, mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto ya ni dosalale.
Dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Makambale.
Kibidu bidu.
Oh, bidu.
Bindu bindu. Yeni naka chumbu chumbu.
Now hear this.
Sambadika kandua. Wadadade itemi kama gagali mekoma kwenye.
Like a kuku, tamu sana. Sweet like a suki, I'm going to die. When you niwe sijiwezi, nimezama. Mikorazo, my baby banana. Benzi hulifichi, tamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chaguo mwenyewe ntakula ndo nile. Ama nile ndo ntakula. Najisefia manyama nyama. Udamu damu naona rahamie. Onavyo nipeleka puta. Makodinda makostamina. Yani shop shop. Naona rahamie. Onavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda makostamina. Yeah, it's so umeniweza, niwe kanizike. Kanizike. Umeniweza. Ukiugusa mwili wangu, unashituka moyo pa. Baby wangu, nishike nisije nikapa.
Nyundo like kang kang kang. Chezesha umbo like kang kang kang. Nipe tunda bungo like kang kang kang. Cheza dundo like kang kang kang.
Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa.
Sahe dua, oh, prapek up.
Vecinato bebe cam vecinat. Pagam leon si no papac. Ta godita se me rac tac tac tac.
Haide give me lava.
Sone dodo, sone dodo.
Haide give me lava.
Haide me momo, haide me momo.
Sone titi up, una titi up.
Kanda kanda chato.
Sone titi mar, una titi mar.
La sema mia mandra.
Mio amore mio, mi ci siti cam amore mio.
Conga nyundo nyundo like kang kang kang, cheza sha umbo like kang kang kang, nipe tunda bungo like kang kang kang, cheza dundo like kang kang kang.
Pele pele washa, pele pele wa, 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 pele pele washa.
Aliyeumba upendo ndo ameumba na mengine ila mimi sina nyendo na kukupenda si shangai tabia na matendo macho yajaona pengine lisije titi ya pendo ikawa ndo tena bye bye. Chunga majaribu yapo ya kwefeki. Funga tuleki yapo siwe feki. Isije kwa adabu na tihaki. Wapi mtaweka sura niambie eh. Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae. Mama umejiweza ah, ah. Iki kifimbo cheza ah, ah. Ah, umehidi sifa na sina mtetezea pomele. Sije nkajika badai. Ono navyo nibeza ah, ah. Nasi tunapendeza ah, ah. Mana icho kiunomu hiyo mikunomu. Wengine mwenzako sidani. Icho kiunomu icho kiunomu hiyo mikunomu. Wengine mwenzako sidani hiyo mikunomu.
From his fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt, it can only be DJ Joe Paul.
Yeah.
sijiwezi kwako niko hoi. Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi. You make me feel ulala. Kichizishe niwe koi koi. Nipeleke nirudishe niwe wako toi. Nilekeze niamrishe kwako sicho moi. You make me feel ulala. Puppet michezo ya mito. Na kuita daddy na kuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko. Weka lambi wako mwajiko. Ding ding dong moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song. Hear this song. I wanna make this your favorite song.
Ooh, la la, ooh, la. All I say, baby come closer. Ukinigusaga, goosebumps. Na kwanga kanime, pigwa na shoti. Ukinigusaga, moyo. Kana kwanga kama kame, pigwa na shoti. Urivo mutamu kama chokoleti. Nikilamba na imba.
Ulala.
Uwe mzuri kama mdori yeti. Kila nikikuna na imba.
Ulala.
Namuna simbaka, yuko Linton. Kule GM tampika nyundong. Na nyumbani neka swimming pool. Sunapenda kogelea. Uwe mtoto kamtanga, panukato kama jini jini.
Ulala.
Unanikosha koka shanga, sibanduku shane piga pin.
Ulala. Ding ding dong, moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi ya dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Sifa yake kuringa. Ubahiri mwisho iringa. Wone kina konde boyo na vomaga mandinga. Kajala wane ni tu. Tena zote ni renji. Mwenze tumetuma kala kitu na bado nauliza chenji. Eti kisa cha kumbimbia. Ni vipombe, chipsi na vikuku. Brother ukijiona bondia. Kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Domara kipe na chobiti. Pauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbua. Dika, dika, dika. Nikudekeze baby dika. Dika, dika. Nikudekeze baby girl. Dika, dika, dika. Dika nikudekeze baby dika. Dika, dika. Dika nikudekeze. Tupaki we unamtumia. Pengine hapati atamia. Kipindi unakaza na kumkaribia. Mweza kwa nashinda na kumgaramia. Aki 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 pendacho binti. Pauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbua. Dika, dika, dika. Nikudekeze baby dika. Dika, dika. Nikudekeze baby girl. Dika, dika, dika. Dika nikudekeze baby dika. Dika,
dika. You sweet like a baby mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. This feeling, feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. I could better sun, now you know that I'll die for you. Oh, sweetheart, life with you is so sweeter. I could better sun, now you know that I could better sun, now you know that.
Keep you, you need me. Oh my love, when do man at a man?
umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu. Licha ya kule na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu.
Time. Time.
This is your favorite DJ.
Favorite DJ. Are you lying? DJ Joe. Sura, tesi chocolate, kidoti ni keki. Maga budget, ni kapeti keti, kuni peti peti. Ulivoja zia, ukini susia, itanizidia. Nangangane, asitu kuachia, unanipatia. Sambu, usaka chori, unapenda macho yako korori. Shuru. Kajori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu, usaka chori. Unapenda macho yako kororoni. Shuru, kankajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Alamba, tam. Ah, alamba tena, tam. Oh, alamba, tam. Ah, alamba tena, tam. Ah, alamba, tam. Ah, alamba tena, tam. Oh, alamba, tam. Alamba tena
Chui Vani boy. No 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 Alamba ta Mutamu unapenda ukita Pasamu unafonipa kwa mashamu shamu. Ujanita naka mukamu yeah, eh. Nitachuchumia na kuminimia. Nimekupania yo. Takusungulia kastiri waya na masufuria. Ukisimama welala nitenguru sangara. Ukikamata munara natuliza papara. Sambu sakachori. Funa tango keto sinzamori. Shamuru kankachori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu sakachori. Tafuna tango keto sinzamori. Shamuru kankachori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Alamba.
Alamba. Yes, I wanna sound crazy.
Alamba.
I wanna sing for my lady. Oh, sexy lady.
Kesha wakiomba tuachane. Wana upaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane. Kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane. Kisha tuzidishe tempo. Ila sita saba na nane. Ata kumi singe kuwepo. Na unavyo nisuza ujikwezi. Sio wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi. Umeniteka mama. Watoto Mombasa upo Kenya. Wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya. Mpaka tembo apindui. Akina kari maskari wana kusengenya. Na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena. Yani mpaka subuhi. Kifupi umeniziba mudo. Mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo. Mudo, mudomo.
Understand. Naisi kama menifanyi alimbwa Thailand o mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna wanna stand. Mipapo chizi nisha tata takupenda till I die. Mana nani pama we, wengenge. Mala bitwa mala we, wengenge. Kajaji muna kite, tengenge. Iri mbradi uchokozi, awona na na na. Macha natazama mbingu. Amikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu. Minomo mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya. Wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umetenya. Mpaka tembo apindui. Akina kari maskari wana kusengenya. Na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena. Yani mpaka subuhi. Kifupi umeniziba mudo. Mudo, mudomo. Many see my mood.
baby, baby. Mina we in a 100 days. Baby, baby. Mina we in a 1,000 lifetimes. Baby, baby. Mina we in a 100 ways. Yeah. Oh la la la. Wize nuna kuwa cheesy. Mambo tunayo peana. Tunayo peana. Ah salala. Kumbe mapenzi ndo hivi. Oh maana naona na mpendelea sana. Ah kisikia joto na muogesha na mlaza mapajani na mpepea vizuri na mrudisha utoto na mnyonyesha mkubwa ni kwenu nyinyi kwangu hana kauli kwa mapenzi moto Asubuhi sangara tope, jioni samaki papa na mlisha. Shombo zenu nyote, miendo ndivyo liwezi katisha. Kidege, wafikishe salamu
oh, salamu.
Vigwewe, vya Dar es Salamu
oh, salamu.
Nilizunguka sana ups, mashariki mpaka kusi. Mkakutana na wazushi, walonyumi Mulaka nitunu kupapush Mwanafundi benus Benzi keka bando kifurush Na tutumaliza Oh nisijisha uwe kwa nini Wakati ndo kasha kuwa wangu Jazimaliza ya sini Mie kupendwa ndo jagi yangu Na kisiki ya jota Na muogesha Na mlaza mapajani Na mpepe ya vizuri Na mrudisha uto
Escalate, escalate. chocolate. My vanilla violate you. Oh na, kishina safi bet. Nakutumia vizendio. Tujenge nyumba kimetio. You cannot live a man solo. Anywhere you go, I follow you. All of my friends, they know. So if you leave me, I call a wound. Bakala mishia. Na sichiwezi kabisa. Me a one touch your body now. Me a one hold your body now. Epena your body to me. See the thing like me love you. Shake up a fire, man, metulia. When you're moving your body so fast and furious, I'm on you so sweet like fire. Kubali me log and I'm telling all my friends, you're my first and end. No be one night stand. No mileles your trend. Telling all my friends, you're my first and end. You are night, me for life. I know that you've been hard to, but somebody like you deserves somebody for life. I know that you've been hard to, but somebody like you deserves somebody. I don't enter your trap, I won't sing a day dance. Mama, you play me like jazz. But I like you like that. I don't enter your trap. Not your queen, but I dance. Unani chase ya jazz. But I like you like that. You put it on me like Kaka, bro, Kaka, away. Kaka, bro, Kaka, Kaka, bro, Kaka, oh my gosh. Kaka, bro, Kaka, your body to me like do, 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 do.
Mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Chiani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha, ya sambaye insta. Yani kesho kukicha, jana kama vita. Suruari, pare, viatu, kule. Sulare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo, wezi kupewa shule. Joni kutunze baby, wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Ukiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, nyongeze, nishanogewa. Napenda kuyumba, yumba, kishalewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu anatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pijaga sauti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba, yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
yumba. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Yumba,
una.
Everyone tries to imitate. They don't have the swagger like a
nice. Mi amor, te amo. Te quiero, te quiero. Ya le digo, mi amor. Uyazo a penzi kwa peru.
Mwenza conmigo lo te quiere. Cuando ni la ugolía, cuando puede. Se me ofenda yo, puta con la te quiere. Que llama por un maguía. Chumia tembele na bila huruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza. We
unanicheza zio kwaito pokoro waito. You dey give me banana. Your love is tamana. Nacheza kwaito pokoro waito.
My baby tuacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Rumba, che, zina toka che, tukigusana gusana.
penna the chocolate. My vanilla lila. Tam tam sweetie. Nikichenga karocha mila. Benzi kole sauti watupai. Ubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Na uliva katoto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Kito ni kulamba mwiko ko. Saka fati kwa taniko ko. Ko ni koko mama taniwa.
Nibumeshe.
Ya leo kiboko.
Nibumeshe.
Imezidi utamu.
Nibumeshe. She, she.
Asa kukwacha we
Sariza.
Niende kwa mwengine
Sariza.
Teuri sina.
Chisi tuwa chese shana.
Tunashikana shikana. Tunacheze shana.
Iti Amina. Duwa zime itikio. Hashtuti mige kupamali yako.
Mofanya kima mwazako nimesitio. Maututi nasupiri tiba yako.
Nani sipa kuona larana kosa. Situri baka unikumbate jali.
Kiranga chote nikoma.
Taka pia, unaniamini, na umeniridhia.
Oh, unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini, na umeniridhia. Nasubiri tuachane,
nitasubiri sana, nitasubiri
tangoja,
nitasubiri sana,
wanasubiri tuachane.
Sasa sijui nini angesema. Na nimejifunza binadamu kweli hawana jema. Yani mtoto na mtunza ndo anakombia ukilema na shamba. Na Zavani na Elizabeth klipu za usikivuja. Ndo haitaimarika eti au ndo hataifuja. Na waza mchana usiku chipu alifiki. Wanda untukana tunabifu au yuradiki. Na waza kina kimambi wana wangekuwa wagaribi. Hivi kuli ningejulikana songe nizima sisikiki. Ilo waza leo sha waza sana minakiba ugomvi kipi. Nikagundua ni ushamba na ujana wakugomba ni umashabi.
On your own. Let my hips do the talking now.
Let me show you how much I care for you.
You can relax, let me work it. I could down on you and take you away.
I never thought I'd share bed with a woman so fine. Usini pe kiss and I leo ni pe kwa sofa.
For the liquor, turn off the lights. Keep it slow and second for me.
For the liquor,
turn off the lights.
Ma chérie sona, your body give me fever. My baby sona, now I'm a believer.
Oh, girl, your love is all me I want for life. Oh,
hey sona.
love is all behind it for life, oh.
Hey, so now, baby, take it down low, low. Simmer down, let me go slow, slow. Homie, don't let go, no. Let me know what to do to ya. Say my name cause it turns me on. I'll be giving you a night long. I know that you want me, baby, I'm ready, yeah, yeah. For the liquor, turn off the light. Give me slow wine, set up on me. For the liquor, turn off the light.
Be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
She call me on my phone and I kuja getu. Nataka kuja getu. And I do wanna pick a gavi too special. Special for you too. The way unanizi maga michechetu. Tulisa akiri mentu. Okay, nipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time, show me what your mama give ya. Hey. Two time, I put up my money. You like a nigga, baby, you been made you, but you know I like it. You talk to when they shout them because me go. You know I like it. You talk a nigga, baby, you been made you, but you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka jo nkope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Mutaka nilu bebe ubebe ju. Maju. You know I like it. Mutaka tuendeshe utemiko. Nigu. You know I like it. Mutaka nilu bebe ubebe ju.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukiteke, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawa wabure, sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa, waulize nani kachi wabuchi. Leo, kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
kama ni mnazi katika.
Leo,
kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika. Speakers ina kitambo napata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture. Tunakikisha leo, leo. 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 Leo.
Ananega, anane. Ananega. Ananene, anane.
Tumelo yangu inashindwa kuvumilia. Si kwa maapa na yonipa. Yazidi mpaka na mwagikiwa. Ananipa vinono mpaka na
unaisi changanyikiwa Hongera wakesomo Mtoto kafundwa katimilia Wali kwa maini Maja darasini Na nkirudi nyumbane na nuliza nanze chakula ama mimi Hapo ndo ananivurugaga Kichwa kina niumaga Domana nimewaitaga Nipe ushauri
Hadithi ya githi Tamkule Mwazenu mimi
Tamkule
Mchumba wangu
Tamkule
Sise
Tamkule
Hadithi ya githi
Tamkule
Mwazenu mimi
Tamkule
Mchumba wangu
Tamkule
Basu sisemi
Kanionyesha jua la asubuhi Tavopenya kwa dirisha Na mizungu ambayo sijui Amenifundisha Shombo na maharani Amenisafisha Kama hoi sijitambui Na vyojipepisha Kanituza mahaba Kamu kutarajita Kibaba baba Michezo ya makida kida Tuno wakero waji Mbona mtapata shita Mi wape siri labe Puto limepata wiva Nilonge silo
Longa
Amweze lumi
Longa
Oh my baby wangu
Longa
Unamlavu
Kinanizonga kizaza kila mahesabu Ninayopiga yanakata na isi mababu Mizimu yao imechachama au sina tawabu Mola nionyeshe nyota yaja Kulia nimelia nikamaliza leso Nimekosa kipendaro Minikasubiria uenda kata Pododosa kotengo madro Mwenye mapenzi ya toke
Anitete
Joto pepe
Anipepe
Niwe mtoto tete
Otete
Anideke
Deke deke
Niniepuke gundu
Gundu Benzi ninandichachia gundu Gundu Nuksi imenishukia gundu Gundu Penzi chachia gundu Gundu Nuksi imenishukia gundu
Ain't no party like a DJ Joe party I know you dig this
To be DJ Joe Infalme. Log into www.djjoeinfalme.com. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Moyo nyache ni leo ni furahi. Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwahi. Mana mpaka kwa mangi ananidai Nataka nilewe Paka suboi Niwe Sijitambui Nilewe Paka suboi Niwe Sijitambui Akanya Moyo nyati Leo
Gotta thank God for this product. Gotta.
thank God for the scooch. Soft life, it's the last number. Me na taku ko enjoy. Na we una taku ko enjoy. A samba so groove. Tu na taku ko enjoy. South down, straight to TZ. Now we worldwide. I still lie in my car, no sleeping. Now we outside. Me na taku ko enjoy. Na we una taku ko enjoy. A samba so groove. Tu na taku ko enjoy.
Moyo nyet. Leo nyet. Nasema nyet. Moyo, oh, 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 moyo. Moyo, oh, 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 moyo.
Baby, baby nipe mo shaunje sho nipe mo wani usharo mashinda umewine ukinipa uchoki najuliza we mtu wa mama shine we unacheza je
haina mainuka sivunje mgongo ndondo
Cheza na mwingine utanitoa roho
Ukutema zitaki taki
Wanogesha
Zitaki taki
Wanogesha
Kukupenda kinda kinda ki
Wanogesha
Oh kinda kinda ki
Wanogesha
Basi cheza kimato ito
Oh
kimato ito
Bilinge cheza kimato ito
Oh
kimato ito
Basi cheza kimato ito
Oh kimato ito
Basi yo kimato ito
Oh kimato ito
Yes I
Gongo,
Dondo,
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 Dondo, Dondo, Dondo,
Dondo,
Dondo, Dondo, Dondo,
Dondo,
Dondo,
Dondo, Dondo, Dondo, Dondo,
Dondo,
Dondo, Dondo,
Dondo,
Dondo, Dondo, Dondo, Dondo,
Dondo,
Dondo, Dondo, Dondo, Dondo,
Dondo,
Dondo,
Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dondo, Dond